oita nyabone wesoma inakumalira obudde bungi atere kukyawa sikigana nakukyawa sejusa kale nakukuwa empisa zembi zewandaga nze zankanga nekwesonyiwanga siri kumusege okuyombayomba enkya nekulo nze okuwoza kwantama nedda wabula mwala gwe wakula omumwa ebituwasisa abakazi bingi nnyo naye kikulembera mpisa nakwagalana baawo kaabe mwavu kaabe nga yakula atya abakyala muyige omusajja agonderwa nakwegayirira nogaana n'entamwa kati olimba abantu tiwasanga ndi mwavu nnyo bwe nafunawo mbune kwefuulira nyabo weewera butolituula ntende olujegere lulebevu naye lunyweza madonge enkambwe ebituwasisa abakazi bingi nnyo naye kikulembera mpisa nakwagalana baawo kaabe mwavu kaabe nga yakula atya abakyala muyige omusajja agonderwa na echukule mbera mpisa na kwagala na bawo kabe mwafu kabenga yakulatia abachala muige omusajja
wetitiwa wetitiwa balo
abachala muige omusajja gonderwa
kabe mwafu
abachala muige omusajja gonderwa
kabe mtono nganze
abachala muige omusajja gonderwa
kabe mumpibambi
abachala muige omusajja gonderwa abachala muige omusajja gonderwa
kabe mtono nganze
abachala muige omusajja gonderwa
kabe mumpibambi
abachala muige omusajja
gonderwa wekitiwa ebalo
abachala
muige www.mp3ugandanmusic.com